last me.
Kiba, lakini rafiki zake wakamtetea. Siku mbili kabla ya wapendana, mbele ya sapi kanicholea.
Staki stress, kita kitoa wimziki na ladha kitani wana na miss. Bele na fight na miss mic, na concentrate na lapek, na wachasha mashabiki,
yeah. Basi, basi, mana yendo klasili. Lilo nifunza mana ya mapenzi. Tena staki mini po studio. Nimemisha mapenzi kwenye fe.
Basi, basi, staki jua.
Nimekaa ndani ya mtumwa nikijiuliza, nini kilimkera mpenzi wangu mpaka katoweka? Kumbe demu alijiona ye ni player, ila mi nikamwona ye ni changu doa. Score time. Baby girl without you I'm doing fine. Baby girl without you I'ma still shine. Baby girl without you I'ma handle mine. You're my ex past tense to core time.
Nishamkuta mall na matos kibao, lakini rafiki zake wakamtetea. Siku mbili kabla ya wapendana, mbele ya sapi kanicholea.
Staki stress, kita kitoa wimziki na ladha kitani wana na miss. Bele na fight na miss mic, na concentrate na lapek, na wachasha mashabiki, yeah.
Basi, basi, mana yendo klasili. Lilo nifunza mana ya mapenzi. Tena staki mini po studio. Nimemisha mapenzi kwenye fe.
Basi, basi, staki jua.
Time.